Wame mchoko zobea
Mindo formula na sitake kaubeshi. So formula ya mathe kusolve statistics. Mina formula ya namna kuisha. Ta kama we ni swala kwenye mbuga ya mafisi. Ni wafundishe mambo ya mziki. Kuna tana beta di namna kuhiti. Ukini soma kila kitu rahisi. Njoni kupe formula kuna size of pain. Don't get twisted, wajinga na wa pain. Na wajibu kwa kusolve basing. Vai 12 weighted ndo mana na slang. Nipo hapa na mchokoza kwa kubeng. Na jasiri asa au wasiri. Kuna mafunzo mengi ya nahitaji akiri. Ingarapo nyote njema asubuhi. Nina formulate mpaka mipango ambayo wa mjui.
Formula,
Mindo formula,
formula.
Yani kanuni kibao.
Formula,
comedy formula,
formula.
Formula, Mindo formula,
formula.
Yani kanuni kibao.
Formula,
comedy
formula.
Nimebeba siri nzito za ushindi. Zaidi ya 4 figure ama midfielder kwa kipindi. Mindo formula makinda da. Siwe kitonga wakuvua bikini labda. Unaelelewa mjini kaka. Formula yako ipo kichwa cha chini hapa. Iwe 442 ama 352. Toka chini bila formula wezi fika juu. Nina mamlaka kila sector boss. Ukinitumia vizuri wala hutopata loss. Nina kanuni za kuisha wishi board. Yani ninakupa formula za kuishi bila code.
Formula, formula.
Speedy ni mengi zaidi formula 1.
Formula, formula, formula.
Bea ni moja.
Formula,
Mindo formula,
formula.
Yani kanuni kibao.
Formula,
comedy formula,
formula.
Formula, Mindo formula,
formula.
Yani kanuni kibao.
Formula,
comedy formula.
Take over the game.